kwipi kwipi na mawe, yote mnovurumisha uganga na mletewe, iji yote mtaisha alo kiweka mwenyewe, hamwezi kukiondosha alo kiweka mwenyewe, alo kiweka mwenyewe, ondosha.
Bure yo ni bure yo majitalisha, bure yo ni bure yo majiadilisha, ni bure yo ni bure yo majitalisha, ni bure yo ni bure yo majiadilisha.
Itafutia wenzangu yalo yangu yanitosha, nimesafi nia yangu, Mola amenisafisha. Itafutia wenzangu yalo yangu yanitosha, yule mwenye chuki kwangu jichosha, yule mwenye chuki kwangu, yule mwenye chuki kwangu, yule mwenye chuki kwangu, ni bure atajichosha.
Yeah.
ke akera buka ano zimana kuasha mola somshirika hakuna mwengine hasha ipeke akera buka ano zimana kuasha nimyo pia taizuka Osha ni upiata yesuka ni upiata yesuka ni upiata yesuka na kiaka liondosha
Now I do it, you see me in my shirt. Ooh, hey, yo.